kahle wangibona nge-5K. Queen meets king, then the puppy love thing. 103K, especially 30A. Intanga yami angisha ngama-2K. Intanga ithanda nga, uthi azazi ufunani. Taya wami nomoya, aya uthuthwa abangani. Manginawe khithi inhliziyo, cela kungalikhiphi lehliswe. Shebo zamfina nempito, ungithinta khuphuke libhido. Kudloshu, rose ibhoda, yeswati, yolobola. Masasushake ugqoza impempe, hhayi umthakathi uyozonda. Madlamini, njengmakasijato, sizinda imnyama. Nenkomo zayo, uhlobo nje, uhle bendalo. Wawawa, sabuzo somhlobo.
Uthando lwami, ungishaya 10,000.
Kuma okwentotho biya.